Lord God Almighty, I will not stop worshiping your name. No matter what may come, I will sing of your praises.
Samule mone kokutali mamilo nishile tochilo mfika lelo
tochilo mfika mwezi na fishupa
nangu shalupya pwechichete kelo kwile nala pila nokulanda chishupo pepaine
aishupa mwezi
Shishive fya kulanda Shishive na pa kwambila Mpelo mutene Na fiose fya wa munti mawandi
Nala imba Nala pepa
Nangumushite
Nangumushite shisha kosa Mkulila na mkukalipiwa Nala imba
Nala pepa
Chanchupo kwishiba amapange na matonto kanyomwa kwatila Lelo nala chetekela mulimwe bantu nalishiba mwafilile kutembe no mweo Lelo shishibe fya kulanda Shishibe na pa kwambila Kifu mwapelo mutende Na kiose fya wa munti mawandi Lelo shishibe fya kulanda Shishibe na pa kwambila Kifu mwapelo mutende Na kiose fya wa munti mawandi
Nalaimba
Mugulilo na mugugalipiwa Nala imba